Yeah.
Yeah, baba.
My feeling make it.
Ajana japo nikijitazama hivi naota ama nachanganyikiwa. Joto na lola shuka digiri, waliniliza tibiti, na moyo wangu usha kupana. Na wewe ndo nahodha, uwa meli yangu, huitaji CV, atukinge ya ilahi, tuwe salama, atuepushe na mabaya ya wengine. Changanyikiwa, oh nyikiwa. Ndama nanona, nanyonyeshwa maziwa, oh maziwa. Ah, kama mapenzi ni jihadi, tuko peponi kujizi tulivyo pambana na hali yetu rohoni. Kuna vijibe vya nafsi wale waro 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 subiri tuchane takesho. Sisi wado, sisi wado. Oh, sisi wado kwa chana, sisi wado. Sisi wado. Pushe na mabaya ya wengine, maana najona nachanganyikiwa, oh nyikiwa. Ndama nanona, nanyonyeshwa maziwa, oh maziwa.